Oh, oh, oh. Khalile suphekile kwenele manje. Lesinye mbe engisikhalile manje zesuliwe. Ongizwisebo namanje budlulile. Oh, liyeza, liyeza elakho ithuba. Oh, liyeza, liyeza wenu zophendula. Lesinye mbe yengisikhalile ke manje zesuliwe. Lobu buhlungu ongizwise bona manje budlulile. Oh, liyeza, liyeza elakho ithuba. Liyeza, liyeza wenu zophendula. Angeke,
angeke swele phansi.
Angeke sawela phansi. Umkhuleko wami uthi uphendulile. Liyeza elakho ithuba.
Yes,
I like it too.